iWestminster Abbey eLondon. Isibe indawo yokugcobela amakhosi eBrithani kusuka ngo-1066. Kuyamangaza lokho. Nembala, iyingxenye eningi zalesi sakhiwo bezilokhu zakhiwa kabusha. Kodwa iziqalo zaso seyihlala iminyaka eyinkulungwane. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosinefresh. Ngingusibondo BT Ngema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kusuka ngaleso sikhathi, zingake izakhiwo zomphakathi eyinkulu esezakhiwe ezinhle mayifika. Kulezi nsuku nebala sakhe izinto zokukhonza eyinkulu ngohlobo oluhlelekile lwesimanje futhi eyikhangiseka kalula. Manje akukho lutho olunephutha kokodwa kwalokho. Kanjalo futhi alikho iphutha nakimi nawe ukwenza iy'nhlelo zalokhu nalokhuya okusha ngenhloso yokukhonza uNkulunkulu ngezinto ezintsha. Kuna njengokuba uWinston Churchill wake wathi, noma isu lingalihle kanjani, kodwa kumele umuntu abuke imiphumela yalo. Kungenzeka ujwayele umzekelo womhlwanyeli, la khona uJesu wakhombisa khona ukuthi iy'nhloso zethu ezinhle zokumsebenzela uJesu kungenzeka ziphase noma yifeyile. Kwabanye, imbewu iwele enhlabathini eqinile, qede ingakwazi ukuba nempande. Kwabanye, iwele enhlabathini engajulile, okwenza ivesi ibune uma seliphakeme selishisila. Ezinye zibulawa lukhula nameva iminako yalelizwe. Qede bese sitshela okumele kwenzeke ngokaMathewu 13:23. Kepha ohlonyele emhlabathini omuhle nguye oliza izwi aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu. Ngamanye amazwi, umizwi likaNkulunkulu lithatha indawo yale nhliziyweni zethu. Limele ukukhiqiza isithelo. Simele ngikwenza umehluko kulo mhlaba. Kuhle ukuba namacebo, strategies, amahle. Kodwa kulandela uJesu, angingakho kakhulu ukuba namasa amahle, kungokukhiqiza kakhulu umehluko omuhle, isivuno esihle. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion e-fresh tsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kungenjalo ungene kuwebsayithi yethu kuningi okuzokubusisa, ithi www.freshzulu.co.za.